deeper, deeper.
Superstar Jenny Rose.
Jenny, you need a dog. One in Mare. And young and nega. Pulling para rombo. Jimmy, you need a dog. One in Mare. Mutoro nega. Pulling para tu.
Copatry, new MCK, new promoter Roji. Love is me, but others call me Jeezy. I'm glad to call you baby. And this is me, my singer wa wakudi. Karashen, yeah. Ooh, 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 ooh.
Sing me on the other. Ni mare anyonga nega kule para rombo chimi kwa kunia dom wani mare mutoro nega kule para tu
nilikuwa minapenda kukuwa na wewe na mapenzi lako tu lakini tabia zako ndio alileta mapenzi hizo hata kikuwe mahali gani tutafanya kiri mingi na fatu kuwe vipi hata kama polisi yote vile kazi alawe jeshini hiya meshinda jizi frisi ya ifanyi siri ziki tunele na muziki tuhende paka mbele jizi frisi
singi uni ado wani mare anyonga nega ule mpararo
Jasundi kumate, nikumanwa Atoi mukende giluora ke pirangoke Jasundi kumate, nikuma choma dongo
Yupa bibi noni ya giromo meribe jizi Mkukengo
Tikinde maneno giromo meribe Aneno kilora, kitundi kumangoe
Chini uniado, wani mare Anyonga nega, ule para roo